Blog Talk Radio.
Let your living water flow from my soul. Let your Holy Spirit come and take control.
What can you tell Kenya in 2 minutes? We don't have time.
Je, unaweza kuiambia nini Kenya kwa dakika mbili? Hatuna wakati.
I am very serious about these words, Baba.
Nimemaanisha sana kuyahusu haya maneno, Baba.
Kenya do not know who is in the land.
Kenya hawajui ni nani aliye katika inchi.
And because the Lord has revealed Angola who is in the land.
Na kwa sababu Bwana amefungulia Angola ni nani aliye katika inchi.
Elijah moved from Bethel to Gilgal to Jordan to go.
Elia alitoka Bethel Gilgal kwenda Yordani kwenda.
So the prophet of the Lord is moving from here to a double portion of revival in Angola for the church to enter.
Kwa hivyo nabii wa Mungu anatoka hapa kwenda Angola kwa upako ili kanisa lipate kuingia.
I see Kenya is open.
Ninaona Kenya hii wazi.
I see Kenya is ready.
Ninaona Kenya hii tayari.
But Angola is not yet ready.
Lakini Angola haiko tayari bado.
Time is finished.
Na wakati umekwisha.
Time is over.
Wakati umeisha.
Please release the prophet to Angola.
Tafadhali baba.
I have agreed I'm going to Angola.
Nimekubali ninaenda Angola.
So Angola can also enter.
Ili Angola ipa-
Apostasy,
ukengeufu,
is essentially if you fall away from true faith in God.
Ni ukianguka kutoka kwa imani ya kweli ndani ya Mungu.
And you go have faith in these other gods.
Na kuenda kuwa na imani katika miungu hizi zingine.
Then I'll punish.
Basi nitaadhibu.
In those cities.
Ya kwamba katika miji hiyo.
Where God's jurisdiction applies.
Ambapo mamlaka ya Mungu yanafanya kazi.
Where the covenant of God is reigning supreme.
Ambapo agano la Mungu linatawala kwa ukuu.
And his law is reigning supreme.
Na sheria yake inatawala kwa vikuu.
He's saying.
Anasema.
That in those cities, number one.
Ya kuwa katika miji hiyo, la kwanza.
Relationship.
Uhusiano.
That the covenant you have with the Lord Jehovah.
Ya kuwa agano ulilonalo na Bwana Jehovah
should be greater.
Linapaswa kuwa kuu zaidi.
Than the covenant of nyanya yangu.
Kuliko agano la nyanya yangu.
Mama yangu.
Mama yangu.
Dada yangu.
Dada yangu.
Ndugu yangu.
Ndugu yangu.
Mjomba yangu.
Mjomba yangu.
Such that you take it on yourself and go and touch him.
Kiasi ya kwamba unashika usukani mwenyewe na kwenda kumkamata.
Wewe, wewe, did somebody catch it?
Je, kuna mtu ameshika hiyo?
Hey. Now, the fourth one is Deuteronomy chapter 13.
Ya nne sasa ni Kumbukumbu la Torati 13.
Verses 13 to 18.
Mstari wa 13 hadi wa 18.
All these now have made you understand that apostasy is deadly.
Haya yote yamewafanya mkapate kuelewa sasa kwamba ukengeufu ni hatari.
It's a no-go zone.
Ni mahali pa kutokwenda kabisa kabisa.
Deuteronomy chapter 13 verses 13 to 18.
Kumbukumbu la Torati mlango wa 18 mstari wa 13 hadi wa 18.
If you hear it being said.
Kumetoka katikati yako mabaradhuli kadha wa kadha. Wamewapotoa wenyeji wa mji wao. Wakisema, tuendeni tukaabudu miungu mingine msioijua. Ndipo nawe uulize na kutafuta. Ukiuliza kwa bidii. Nawe angalia ikiwa kweli na jambo lile halina shaka kwamba machukizo mfano wa haya yamefanyika katikati yako. Hakika yako uwapige wenyeji wa mji ule kwa makali ya upanga kwa kuangamiza kabisa pamoja na vitu vyote vilivyomo na wanyama walio humo kwa makali ya upanga. Na nyara zake zote uzikusanyie katikati ya njia yake. Na mji uuteketeze kwa moto. Na nyara zake zote kuwe sadaka kamili ya kuteketezwa kwa Bwana Mungu wako. Nao utakuwa magofu milele. Usijengwe tena. Kisishikamane na mkono wako kitu chochote katika kitu kilichoharimishwa, ili ageuke Bwana na ukali wa hasira zake akuone huruma na kukufanya kuwa wengi kama alivyowaapia baba zako. Utakaposikiza sauti ya Bwana Mungu wako kwa kushika maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ufanye yaliyoelekea machoni pa Bwana Mungu wako.
If you hear it being said.
Anasema iwapo utasikia ikisemwa.
About one of the cities the Lord your God is giving you to live in.
Juu ya moja wapo ya miji ambayo Bwana Mungu wako anawapa kuishi ndani.
Meaning it is under the judicial jurisdiction of the Lord's law.
Kumaanisha kwamba iko chini ya mamlaka ya kisheria ya Torati ya Mungu.
The Lord your God has it and is giving it to you.
Bwana Mungu wako alionayo na anakupa.
The law of the Lord reigns there.
Sheria ya Bwana inatawala kule.
Be careful.
Chunga sana.
When he takes it and gives it to you.
Atakapoichukua na kukupa.
That is his city, meaning his law applies there.
Huo ni mji wake, kumaanisha kwamba sheria yake inafanya kazi huko.
Did you understand the way he begins it?
Je, mnaelewa vile anavyoanza?
Are we together?
Je, tuko pamoja?
Right from what God tells you, the Lord your God is giving you one of the cities.
Kuanzia tu mwanzoni anasema Bwana Mungu wako anakupa mji.
Did you hear it said about one of the cities the Lord your God is giving you to go live in?
Iwapo utasikia ikisemwa juu ya mojawapo ya miji ambayo Bwana Mungu wako anakupa kwenda kuishi kule.
Meaning his city, his authority is there.
Kumaanisha kwamba mji wake, yani mamlaka yake yako pale.
His rule is there.
Utawala wake uko pale.
His command is there, his law is reigning there.
Amri yake iko pale na sheria yake inatawala pale.
He begins like that.
Anaanza namna hiyo.
That not one, not two, but some wicked men have arisen there.
Ya kwamba si mmoja wala wawili, lakini watu waovu wamejitokeza kule.
Are you seeing now? The other one was one.
Jem, naona sasa ile nyingine ilikuwa mmoja.
That some people, wicked people, have arisen there.
Ya kwamba watu fulani, watu waovu wamejiinua huko.
And have led the city astray.
Na wameupotosha mji.
Did you hear that difference, somebody?
Je, umesikia utofauti huo mtu?
Wewe, leo ni leo.
Leo ni leo.
Wait. I fear for some of these churches. And some wicked men have arisen there.
Na watu fulani waovu wamejiinua huko.
In God's city, the jurisdiction of the law is there.
Katika mji wa Mungu, mamlaka ya sheria yako kule.
They are like the Canaanite cities, actually.
Kama mji wa Kanani.
So he's saying the rule of God applies there.
Kwa hivyo anasema kwamba sheria ya Mungu inafanya kazi huko.
And some wicked men, evil men have arisen there.
Na watu fulani waovu, watu wabaya wametokea pale.
And let some people, let the people of that city, the city, astray.
Na wamewapotosha watu, watu wa mji huo, wamewapotosha watu wa mji huo.
Saying, let us just blatantly leave this place now.
Wakisema kwamba wacha tu waziwazi tukatoke mahali hapa sasa.
And go there and worship other gods.
Na tuende kule na kuabudu miungu mingine.
Gods that you have not even known.
Miungu ambayo hata hamjaijua.
Then number one, you must first go.
Kisha nambari ya kwanza ni lazima ukaende.
You must first go and inquire.
Ni lazima kwanza kabisa uende ukaulizie ulizie.
Pro.
Ukadadishi.
And investigate it thoroughly.
Na kuitafuta kwa bidii.
And if you will find that thing is true.
Na iwapo utapata kwamba jambo hilo ni kweli.
And you are proof. It has been proven, you are proof also like this, that this hideous crime.
Na umedhibitisha, una ushahidi namna hii ya kwamba hili tendo la kikatili
has been commissioned here.
Limetekelezwa hapa.
You must now take it upon you.
Ni lazima sasa ukachukua usukani.
Take the sword.
Kuchukua upanga.
And go and do a massacre.
Na kwenda na kuchinja watu.
A holocaust.
Kuchinja watu wengi.
A butcher.
Kumaliza.
Destroy it completely.
Kuharibu haribu kabisa kabisa.
Both the people and the livestock.
Watu pamoja na mifugo.
Gather all the slaughtered people and animals plus their things and shops.
Na kisha kusanya watu wote waliochinjwa na wanyama na vitu vyao na maduka.
And housing properties.
Na manyumba.
And put it in the city square.
Na kuweka katikati ya mji.
And set it ablaze.
Na kuita kuteketeza kwa moto.
And burn the whole town plus the loot.
Na kuchoma mji mzima pamoja na nyara.
As one single burnt offering unto Jehovah your God.
Kama dhabihu moja iliyoteketezwa kwa Bwana Mungu wako.
Have you seen the price of apostasy?
Je, umeona gharama ya ukengeufu?
Hapana.
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 You cannot go there.
Hauwezi kwenda huko.
Now let me explain the point.
Wacha nieleze yafuatayo.
There are two differences here.
Kuna tofauti mbili mahali hapa.
There is a difference.
Kuna utofauti.
The first one.
Ya kwanza.
Was a city under the judicial jurisdiction of the Lord.
Ulikuwa muji chini ya mamlaka ya kisheria ya Mungu.
And if you hear that one person there. Nyanya yangu.
Na iwapo utasikia kwamba mtu mmoja mahali hapo, nyanya yangu.
Dada yangu.
Dada yangu.
Ndugu yangu.
Ndugu yangu.
Aunti yangu.
Shangazi yangu.
Mjomba yangu.
Mjomba yangu.
Whatever. If that comes in, catch him.
Anasema kwamba iwapo hiyo itakufikia, mkamate.
Get if you investigate, get an evidence, peleka yeye.
Kama umedadisi, umechunguza na umepata ushahidi, peleka yeye.
Take him.
Mchukue.
To the gate.
Kwenye lango.
Where the court is. Huh?
Mahali yalipo mahakama.
The second one.
Ya pili.
That we just read.
Ambao tumesoma.
Is now a group of evil men.
Ni wakati ambapo kundi la watu waovu.
In one of the cities where the rule, the law of God reigns.
Katika moja wapo ya miji ambamo sheria ya Bwana inatawala.
And they have led the entire city. Astray.
Na wamepotosha mji mzima.
Which means the entire city has been implicated.
Kumaanisha kwamba mji mzima umefisadishwa.
Into apostasy.
Kuingia kwa ukengeufu.
Has been implicated.
Umepotoshwa.
He says.
Anasema.
That one there is no question. Once you have been, if these three things.
Hapo hakuna shaka. Bora tu ukisha kufanya mambo matatu.
Inquire.
Ulizia.
Probe it carefully.
Udadisi kwa makini.
And investigate it thoroughly.
Na kuitafuta kwa bidii.
And once you get that such a thing surely has happened there.
Na kisha ukigundua kwamba kwa hakika jambo kama hilo limetendeka pale.
And it has been proved, meaning you have proof now in your hands.
Na umedhibitisha kumaanisha kwamba sasa una ushahidi mikononi mwako.
Take the sword.
Chukua upanga.
I leo ni leo. You just love the God of love. I love the God of the New Testament.
Ati mimi napenda tu Mungu wa upendo, nampenda Mungu wa agano jipya.
He is just love.
Yeye ni upendo tu.
You know the way you love Jesus.
Ati unajua vile ambavyo unaweza kumpenda Yesu.
Hakuna mchezo.
Hakuna mchezo.
Wewe. Did you hear that?
Jim Mesquia.
And he says.
Na anasema.
That the entire city. But again, the same reason.
Ya kwamba mji wote mzima, lakini ni sababu ile ile.
Same reasons apply.
Sababu zile zile zinafanya kazi.
Before you people plan to attack the other city and butcher them.
Kabla ya ninyi watu kujipanga na kwenda na kuvamia mji huo na kumaliza.
He says, inquire.
Anasema, ulizia.
Probe.
Dadisi.
Investigate thoroughly.
Tafuta kwa bidii.
Get evidence in your hand.
Na upate ushahidi mikononi mwako.
And I like what he says.
Na ninapenda anachosema.
He says, take the people you've chopped.
Anasema kwamba, chukua watu mlio wachinja.
Go in there.
Ingia mle ndani.
And take the watches, the gold, the watch, the clocks, the big grinding mills.
Na kwenda mle ndani na kuchukua saa, dhahabu, mavazi, visiagi vikubwa vikubwa vya kusagia.
The cattle, the all together, the plunder.
Ng'ombe, kila kitu, nyara zote.
And he says, set it ablaze. And when you reach down there, it says never to be repeated again.
Na anasema iteketeze kwa moto. Na ukifika pale chini anasema isiwahi kujengwa tena.
Meaning, now can I explain properly now?
Maana yake, wacha nielezee vizuri sasa.
He saying,
anasema,
go and butcher.
Nendeni na mkachinje.
That's it.
Huo muji.
And put together and choma, burn everything, set ablaze.
Na kukusanya pamoja na kuteketeza kila kitu kwa moto.
Everything at the city square.
Kila kitu katikati ya mji.
And he says, it is to remain a ruin forever.
Na anasema ya kwamba yatabaki kuwa magofu milele.
But he started by saying, inquire.
Lakini alianza kwa kusema, ulizia.
Probe.
Dadisi.
Investigate thoroughly.
Tafuta kwa bidii.
Meaning, to avoid malice.
Kumaanisha kwamba, kuepukana na uovu wa kijicho.
So no group of people can just say, I want to go and attack the other cities.
Kwa hivyo, hakuna kundi la watu wanaweza kusema kwamba, nataka kuenda na kuvamia ule mji mwingine.
So we can do a check their property.
Ili tuchukue mali zao.
No.
La hasha.
He says, not even one thing should remain in your hands.
Anasema kwamba, kisibaki hata kitu kimoja mkononi mwako.
From that city.
Kutoka katika mji huo.
Did you understand the righteous law of God?
Je, mumeelewa sheria ya Mungu ya uhaki?
He says,
anasema,
when you attack it,
wakati unaovamia,
condemned thing,
vitu vilivyoharimishwa,
meaning you can never plan a malice, let's attack and go take their thing.
Kumaanisha kwamba hamwezi kupanga uovu wa kijicho atitunde tuwavamia alafu tuchukue mali zao.
Number two,
ya pili,
he said it shall remain a ruin forever, meaning
anasema kwamba itabaki kuwa magofu milele. Kumaanisha,
you can never say let's attack and take the territory.
Hamwezi kusema kwamba wacha tuwavamia alafu tuchukue eneo lao ama nchi yao.
It can never be rebuilt forever.
Kamwe haiwezi kujengwa milele.
Until kingdom come.
Hadi ufalme uje.
Did you understand those two parts?
Je, mumeelewa hizo sehemu mbili?
He says they investigate that really presents to you the just and righteous judgment of the Lord.
Anasema kwamba watafute kwa bidii na hiyo inakuwasilishia hukumu ya Mungu iliyo ya haki na ya kimaadili.
The just and righteous law.
Sheria ya Mungu ya uhaki na ya kimaadili.
No malice at all.
Hakuna uovu wa kijicho hata.
After have proving and you have evidence.
Baada ya kuidhibitisha na una ushahidi.
Attack but don't pick even one thing.
Vamia lakini usichukue hata kitu kimoja.
And after that said, even the land don't. Even, because sometimes they would have attacked, take the land.
Alafu baada ya hapo anasema kwamba hata inchi usichukue. Kwa maana wanaweza kuvamia alafu wachukue inchi.
Or property. Don't.
Anasema la.
Now, that is the difference between the pagan idolatry.
Kwa hivyo, huo ndio utofauti kati ya ibada ya sanamu ya ukafiri.
For them, their laws were this.
Wao, sheria zao zilikuwa hivi.
Attack and divide the spoils.
Vamia na kugawana nyara.
Attack and let none of those things be found in your hands.
Vamia na chochote kile katika vitu hivyo kisipatikane mikononi mwako.
And don't even take an inch of that land.
Na usichukue hata nukta ya inchi hiyo.
To remain ruined, never to be.
Ibaki kuwa magofu, kamwe isijengwe.
Such cities are bound by the covenant laws of the Lord.
Miji kama hiyo imefungamanishwa na sheria za maagano ya Bwana.
And I know of one city that is really bound.
Na ninajua mji mmoja ambao umefungamanishwa kweli kweli.
Do you know one city?
Je, mwaujua mji huo? Ni kanisa.
First Samuel chapter 15 verses 2 to 3.
Samueli wa kwanza mlango wa 15 mstari wa 2 hadi wa 3.
Under the same.
Chini ya hiyo.
Under the Deuteronomy 13.
Chini ya kumbukumbu la Torati 13.
Verses 13 to 18.
Mstari wa 13 hadi wa 18.
I know of a city.
Ninaujua mji fulani.
That has done that.
Uliofanya hayo.
The situation. First Samuel chapter 15 verses 2 to 3.
Samueli wa kwanza 15 mstari wa 2 hadi wa 5.
Do you now begin to see the Lord Jehovah? Yes.
Je, sasa mmeanza kumuona Bwana Yehova?
Yes. Because this is a very interesting way in which now the Lord dispenses justice.
Kwa maana, hii ni njia ya kupendeza kabisa ambayo kwayo Bwana anatekeleza hukumu zake. Samueli wa kwanza mlango wa 15 mstari wa 2 hadi wa 3. Bwana wa majeshi asema hivi, nimeyatia moyoni mwangu mambo hayo Ameleki aliyowatendea Israeli, jinsi alivyowapinga njiani hapo walipopanda kutoka Misri. Basi sasa nenda ukawapige Amaleki na kuviharibu kabisa vitu vyote walivyo navyo, wala msiwaachilie, bali waueni mwanamme na mwanamke, mtoto naye anyonyaye, ng'ombe na kondoo, ngamia na punda.
This is amazing. Because what he does is this.
Hii ni ya kushangaza, kwa maana kile anachofanya ni hiki.
You begin to understand the supremacy and sovereignty of the Lord.
Waanza kuelewa ukuu na uwenyezi wa Mungu.
He's sovereign Lord.
Yeye ni Mungu mwenyezi.
Because he's saying this, he's saying.
Kwa maana anasema hivi.
That look, I am going to give you the land that belongs to the Amalekites.
Kwa maana anasema kwamba, ninakwenda kuwapeni inchi ambayo ni ya wa Amaleki.
So I'm sending you to go there.
Kwa maana ninawatuma kwenda kule.
So, meaning, I have already annexed it and brought it directly under my jurisdiction.
Kumaanisha kwamba tayari nimekwisha kuishika na kuileta chini ya mamlaka yangu moja kwa moja.
And the posters that they are observing there.
Na ukengeufu wanaofanya kule.
Now is directly subjected to my justice.
Sasa umewekwa moja kwa moja chini ya hukumu zangu.
Did you understand that part?
Je, mmeelewa sehemu hiyo?
Directly subjected to my justice.
Umewekwa moja kwa moja chini ya hukumu zangu.
Have you seen the way you operate with apostasy and satanic idolatry?
Je, mumeona jinsi alivyokuwa akitenda na ukengeufu na ibada ya sanamu ya ukafiri?
Or pagan idolatry.
Ibada ya sanamu ya ukafiri.
Deuteronomy chapter 2 verse 4.
Kumbukumbu la Torati mlango wa pili mstari wa 34.
Deuteronomy chapter 2 verse 4.
Kumbukumbu la Torati mlango wa pili mstari wa 34.
Read that please.
Kumbukumbu la Torati mlango wa pili mstari wa 34, tukatua miji yake yote wakati huo. Tukaharibu kabisa kila mji uliokuwa na watu, pamoja na wanawake na wadogo, tusimsaze hata mmoja.
But I like the part when he deals with us in human terms.
Lakini ninapenda sehemu hile anayokabiliana nasi katika kiwango cha kibinadamu.
He comes down and sits with Abraham.
Anakuja na kuketi chini na Abrahamu na anasema,
and he says, I want to go down here.
Ningependa kwenda hapo chini.
They all cry about this city here.
Kilio dhidi ya mji huu hapa.
I want to go to Sodom because I've received a lot of complaints. If I was fine, let me rush, I don't want to be late.
Ninataka kwenda Sodoma kwa maana nimepokea malalamishi mengi kabisa, na iwapo nitakuta, wacha niharakishe kwa maana singependa kuchelewa.
If I'll find that, and I don't want to be late.
Iwapo nitapata kwamba ati sitaki kuchelewa.
So dealing with the human form, he decided to annex it first.
Kwa hivyo anakabiliana nasi kwa viwango vya kibinadamu, kumaanisha kwamba anaiteka kwanza, anaichukua na kuiweka chini ya mamlaka yake.
And then I'll send you go.
Na kisha sasa anakutuma uende.
No, my law applies. Put everything on that cultic worship.
Sasa sheria yangu inafanya kazi. Kila kitu ni kwa upanga katika ibada hiyo ya kishetani.
That is what you bring to church.
Hilo ndilo mnaloliletea kanisa.
But you have to eventually tell the church, look, here the rights because you created them all. So, Deuteronomy 20:16-18, we're moving on.
Kumbukumbu la Torati mlango wa 20 mstari wa 16 tunaendelea. Kumbukumbu la Torati mlango wa 20 mstari wa 16 hadi wa 18. Lakini katika miji ya mataifa haya akupayo Bwana Mungu wako kuwa urithi, usihifadhi kuwa hai kitu chochote kipumzikacho. Lakini uangamize kabisa Muhiti na Mwamori, Mkanani na Mperizi, na Muhivi na Myebusi, kama alivyokuamuru Bwana Mungu wako, wasije wakawafunza kufanya mfano wa machukizo yao yote walioifanyia miungu yao. Hivyo itakuwa ni makosa juu ya Bwana Mungu wenu.
Otherwise they will bring a poster to you.
La sivyo watawaleteni ukengeufu.
Do you see how the Lord deals with the poster?
Je, munaona vile Bwana anavyoshughulikia ukengeufu?
It's called stamped out. He stamps it out.
Inaitwa kuifutilia mbali, anaitupa nje.
That now when you go, they don't have the slightest chance of bringing you.
Ya kwamba sasa unapoenda, hawana nafasi hata kidogo ya kuileta kwenu.
Okay, stamp it out, don't deal with it.
Anasema kwamba ikatilie mbali kabisa kabisa, usikabiliane nayo.
Did you understand?
Je, mmeelewa?
Stamping out is called to beat much.
Kuikatilia mbali kabisa inaitwa kuimaliza.
To beat much is you just to take a fly, put on your foot like and just beat much like this.
Kuimaliza maliza. kuchukua tu nzi chini ya mguu wako na kuimaliza maliza hivyo.
So that chapter is done. You move. That problem has been extinguished. Just extinguished.
Kwa hivyo ukurasa huo umekwisha, unasonga mbele. Shida hiyo imetatuliwa, imeharibiwa na kumalizwa.
Well, now you have enough examples of cities.
Sasa muna mifano ya kutosha ya miji.
Cities brought to the sword.
Miji iliyoharibiwa haribiwa, iliyomalizwa kwa upanga.
The Holocaust.
Kwa mauaji makuu.
1 Kings 14:24.
Wafalme wa Kwanza 14 mstari wa 24. Na mahanithi walikuwako katika nchi, wakafanya sawasawa na machukizo yote ya mataifa Bwana aliyowafukuza mbele ya wana wa Israeli.
Then we go 2 Kings 16:3-4.
Wafalme wa pili mlango wa 16 mstari wa 3-4. Lakini aliendea njia ya wafalme wa Israeli hata akampitisha mwanawe motoni sawasawa na machukizo ya mataifa Bwana aliyowafukuza mbele ya wana wa Israeli. Kisha akatoa sadaka na kufukiza uvumba katika mahali pa juu na juu ya vilima na chini ya kila mti mbichi.
Do you understand why I ran to do this here?
Je, munaelewa ni kwa nini ninakimbia kufanya hii hapa?
This is supreme, key.
Hii ni nyeti, kuu kabisa, muhimu sana.
To emphasize,
kusisitiza,
why the Lord had to stamp out.
Ni kwa nini ilimbidi Bwana akakatilie mbali.
Stamp out the apostasy.
Akafutilie mbali kabisa kabisa ukengeufu.
When he annexed the city for them.
Alipo wakamatia ule mji.
He took a city as an annex, he gave it to them.
Alichukua mji, akachukua usukani, alafu akawapa.
But when you go there, put anything that has breath to the sword.
Na akasema kwamba lakini mkienda huko, chochote kile chenye pumzi, mukiuwe.
That's 2 Kings 16:3-4.
Hiyo ni Wafalme wa pili mlango wa 16, mstari wa 3-4.
Now, I want to give an example there.
Ningependa kupeana mfano mahali pale.
There are some very interesting scenarios that came up later.
Kuna matukio fulani ya ajabu yaliyotokea baadaye.
For example,
kwa mfano,
he's using this to underscore the gravity of when I tell you go put everything, anything.
Anatumia hii kusisitiza uzito wa ninapokuambia kwamba nenda na ukamalize kila kitu, chochote kile.
And everything that has breath to the sword, do that.
Kila kitu na chochote kile chenye uhai ukiangamize kwa upanga, fanya hivyo.
Because of the apostasy again.
Kwa sababu ya ukengeufu tena.
For example, King Saul.
Kwa mfano, Mfalme Sauli.
When he was sent.
Alipotumwa.
When he was sent to go to put to the sword everything and everybody.
Alipotumwa ya kwamba aende akamalize kila mtu na kila kitu kwa upanga.
He took some animals also.
Alibakisha ingine, alichukua mifugo fulani.
So the issue is,
kwa hivyo swala ni hili.
He is giving the dangers.
Anapeana zile hatari.
Or fear even one.
Za kuacha hata moja.
It will always turn around and bring a poster and bite you.
Kila mara itageuka na kuleta ukengeufu na kukuuma.
Anasema if you are the city.
Anasema kwamba iwapo wewe ndio ule mji.
And such a thing has been heard about you.
Na kitu kama hiki kimesikika kukuhusu.
And you are the one being sent now to clean up that city, to butcher it.
Na ni wewe unayetumwa sasa uende ukachinje mji huo ukaumalize.
You are the city.
Wewe ndio huo mji.
And such a thing has happened in you.
Na jambo kama hilo limetendeka ndani yako.
Now you are the one who is being sent to clean up your city, which is you.
Sasa ni wewe unatumwa uende usafishe mji wako ambao ni wewe.
The city.
Muji.
This is miniskirt,
iwapo ni minisketi, ikatekate vipande vipande.
If it was dark glasses of putting with baseball cap, eh?
Iwapo ni miwani mieusi mieusi ya kutembea na kofia ya mpira wa baseball.
Whichever make you look chalio or whatever that you like for what the poster is.
Inayokufanya ukae kama vile unavyopenda kwa ajili ya ukengeufu.
Crush that one.
Katakata hiyo.
If it was a bottle of wine that was given to you which cost $35,000.
Iwapo ni chupa ya mvinyo uliopewa ambayo Gharama yake ni dola 35,000.
On the end of year gift as the best banker of what?
Mwishoni mwa mwaka umepewa kama mwanabenki aliyebora zaidi.
Or the best lawyer what?
Ama wakili aliyebora zaidi.
Even that champagne was given to me, that wine or alcohol.
Hata hiyo mvinyo niliopewa ama hiyo pombe.
Crash it.
Iharibu.
If it is what? The watch which was given by what? This one has no harm because I'm married in this.
Hata kama ni nini, labda saa uliopewa na mtu, unasema siku hizi ati hii haina hatari kwa maana siku hizi nimeolewa.
It was given by a boyfriend.
Lakini nilipewa na rafiki mwanaume wa kimapenzi.
Before I married, whatever.
Kabla niolewe.
Did you understand the story here?
Je, umeelewa ujumbe hapa?
Has a direct bearing into the life of the Christian believer.
Ina athari za moja kwa moja kwa maisha ya muumini mkristo.
And then of course the church.
Alafu bila shaka kanisa.
Meaning, stamp out apostasy.
Kumaanisha kwamba, futilia mbali ukengeufu.
You leave it like this, it will always come around.
Ukiacha namna hii, kila mara ni lazima itakurudia.
And sting you again, and bite you.
Na kukuuma tena.
Like a snake.
Kama nyoka.
Did you understand properly now?
Sasa mmeelewa vizuri?
Stamp out apostasy.
Kumaanisha kwamba, futilia mbali ukengeufu.